We'll be right back. que roba muña.
Come on.
Paris, ungenzi ibhathi, yonke into ibe possible, yonke into ibe possible, yonke into ibe possible, alungashi, ungenzi simali, yonke into ibe possible, yonke into ibe possible, yonke into ibe possible, awuhlali ngendlu, nacede ukunqaya, yonke into ibe possible. Don't be too bad for support.